Rocky Nation.
Boop, boop.
In the round of five, it's time for y'all.
Mr. Iris in the building. Breathe deep. Yeah, that only the strong will survive.
You wanna show me interest? Just because you saw my interest. Love with your coyote pretense. Why you chose a coat of confidence? While in Chile, Pawaya. Lumber well, love because I'm having money now. Wani shile kuwaya, nisho mutima wani chirule kufaya. Wani shile powaya, nisho mutima wani chirule kufaya. Wani shile kuwaya, ulumu wele lo because I'm having money now. Wani shile powaya, kuwaya. Wani shile kuwaya, kuwaya.
Wale mwona kwa dimi kava bloku, nangula lifestyle ya njike saba flopu. Headline news ni newo doku. Wala chilling ina pesa mba ni newo dofu. Washile waka waleti ni newo jonku. Waletisha kwa tolpi hapa ni ne patunku. Ose ni nakabila ni ne patuntu. Hapana levo yali yele pepe kwa tusungu. Wali shilepo kwamba kupisho po baliolo wali shilepo. Mkusabika na tocha kasuwecha sheleko. Walitowa mutimano na pisi sheleko. Nyalesho kuipala mikalumba wali nefimeko. Ni wabu wale gele kumala vatifu meko. Na spirit of confusion likashali niwe. Wale lenga tuila kwa tapefatu winine. Solo sisila teko shokuno watalala. Kwa shoku wapati mulesha lule talala.
Wani shile kuwaya, nisho mutima wani chirule kufaya.